Damu ya Yesu. news over your business, over your family, over your marriage, over your ministry.
Hatta sa sa ina nena unahitaji damu ya Yesu kutendee jambo fulani. Naomba ukuje mbele ili tuweze kukiri damu pamoja. Unahitaji uponyaji. Chochote kile unahitaji kwa ajili ya damu. Njoo mbele tuombe pamoja. Njoo mbele, we are not just here to sing, we are here to plead the blood. We are here to plead the blood. The blood that is more powerful than the blood of Abel. Are you here and you have a prayer need? You're sick, or you know someone that is sick and you want us to be praying with you. Apostle Lizzie.